djshowstead.com.
Tekete, mapenzi we nilete, nilete, ya kwangu mi peke, yeyeyeye. Sina bari zao zozote, nimetuliza mchechetu, misifuatagi maupepo, manitulizage mapepo. Saka ni changanya, otaki ni kwambie, chukiza mbimbaya, mwenzako ni chukie. Baby girl, silete masepene, kitu gani kama shida mapene.
DJShowstead.com.